Oh baba narudi, narudi away. This is Shadi featuring Naomi. Oh baba narudi, Dr. Eddie. Oh the world is on my home. Sita keti nile ninywe, siku yaki ya mayaja, ipo haja niwe rada, nipigane vita vima, na yo imani nilinde, kwani kukosa binguni, nikujipata ahera, for the world is not my home. Sita keti nile ninywe, siku yaki ya mayaja, ipo haja niwe rada, nipigane vita vima, na yo imani nilinde, kukosa binguni ni kujipata ahera.
Nitafuata neno lako, no more double life. Nitatenda unavyopenda, no more double life. Agano letu nitalinda, no more double life. Njia zako nitafuata, no more double life.
Niliokoka nikazoea, maandili siku zingatia, roho yangu kawa ya kupenda, nafsi yangu kaipa nafasi, kanisa nikawa minaenda, hili hali maovu natenda, siko moto, siko baridi, nataka hiki, nataka kile, nakuhitaji yawe, nakuhitaji baba, nakuhitaji, zaidi ya unavyo nihitaji, nakuhitaji, zaidi ya unavyo nihitaji. Zaidi ya unavyo nihitaji.
Nitafuata neno lako, no more double life. Nitatenda unavyopenda, no more double life. Agano letu nitalinda, no more double life. Njia zako nitafuata, no more double
Natangaza msimamo, natangaza msimamo.